Mufasa.
Exclusive from ZambianClick.com. Sugar sounds, baby.
Shake your sugar. January pakana December. Iwe kumutima wani wabako keweka. Bebe na kutema, baby, remember. Yeah. Baka chepa wabe kuzembeleka. Iwe bisa mtima. Kweso kupele chite mwiko chesu ichi mbabe. Nanguwa kese huku kunyengele doka baka nile mbabe. Na ine winende kusungira baby. Usa imale baby. I am out baby. Teti watu kwa nisha bose ni mangwele. Teti watu kwa nisha bose ni mamataba. Usa walibeba. Usa walibeba. Uka bebe. Ati wali kwa tachi baby chimbaba. Iwe ukoko wa ule jibu kisha. Ate kona wa demwa umbengu wa kutemisha. January paka na December. Iwe kumutima wandi wa wako keweka. Lepe na kutema baby remember. Yeah. Baka chepa wame kuzembeleka.
Nana koku kumwe na fedansa pa WhatsApp. Oh, oh, Insta na Facebook. Nile na ye waku. Kala na iwe physically baby. I can't wait. Kuchilinga na iwe. I can't wait. Kukugwila mumanja yanga again. I can't wait. Kupezeka na iwe. I can't wait baby.
January paka na December. Mutima wandi wabako keweka. Leta na kutema baby remember. Yeah. Baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima. Uko kwe uliri. Iwe bisa mtima. Iwe. Bisa mtima. Uko kwe uliri. Iwe bisa mtima. Usaka pase. Ooh, 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 ooh. Yeah, nimekuelewa baby, nimekuelewa ukawele.
Exclusive from ZambianClick.com.